Afrik Beats.
Yo, the Batman, Haditawa, Django, hey, Django. Jangwe wange, okuliko wange, walime byange, era kwesiga nnyo bambi. Sembera mukwano, obulamu bwange bukwetaaga. Yangu omulungi, ojanjaba obulamu bwange. Buli bwetambula mu mutima, obulamu bwange bweyagala. Kati kimanye gwe dokita, obulamu bwange kimanyi bwetaaga gwe. Yangwe wange, omulungiko wange, walile byange, era kwesiga nnyo bambi. Buli kitundu ku nze, era buli bonja uva ku mukwano, obulamu bwange mudaga. Kuba mwakafaananyi gw'olabe bwe natunula ng'ogenze. Omukyalo wange omutemi yenge gwe nesunga. Abatesi bani amaaso gago tobawaabudde bbiya. Tobawaabudde bbiya. Omulungiko wange, walina ebyange, era nkwesiga nnyo bambi.